though life is hard, our life is hard, our life.
NinjaPhoenix.com.
Hey, 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 records. We struggled for so long. Everything goes wrong. Hold on and be strong. Yo, iliyotembea ujione dunia imebeba mengi. Tamaa so kizazi mzazi wivo. Kila siku tuko mtani so good life hatupendi. Sina mina kaswe zagi kuye bridge. Stay true, be real, dema nita still will. Mitena juwa nge kwa nani kamziki usinge kwa deal. I'm ill, life isha nipoteze aga kill. Kwanu naibu anagombana kwa to kill aga kill. Nihame kithana jitahidi na siwezi. Siku inapokwisha na shukuru kwa mwenyezi. Umri ngechagua ngesema hapa si ungezi. Majukumu yanakuwa napunguza unya. Asante Mungu huyo mtoto sometime na choka feeling. Liza nindo tizo na punkuta nime chilling. Na inipa mapenzi hata kama sina shilling. It's my time na nimechoka kusubiri.
Even though our life is hard, our life is hard, our life is got it sama.
Bada to the top came from the wrong way. Kila siku labda kesho na kesho haitokei. Kila kitu unachopanga mwisho siku kielekei. Paka unaisi laba koko Mungu yeka better day. Sali sala zote na dua ushamaliza. Jai kaya mbali we sick ya mijiza. Kwanza kaya mwisho wa mwisho akaya mbele. Yana sembe leo sembe jilani na peta. Matatizo yana yana na yana hau yetatua. Eji yako niki yana la mwili umepiga. Nyumbani kwenu wando mlezi na ulipasa kulelewa. Kamekabizi wajezi na mchezo hauyewelewa. No matter wapi unakwenda, they are all after you. Wanatazama maisha yako and everything you do. God watch your back, whatever you're going through. Be strong, woman, there the day for you too.
Even though our life is hard, our life is hard, our life is got it sama, sama, sama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda njaa.
Hii mwanangu imemtokea. Ye ni innocent man na nozea segerea. Jembe lake litumiki kagita la babu. Familia yake imemisi na inawisha ngetokea. Alikuwa analipe bill, mewachanganya kills. Na mtamwana kipigika maskana na leta deal. We miss you nigga, love for you nigga. No matter where you were, I got your back my nigga. Wish you get what happened, memzika rafa na joe. Machizi kibao mtani salum na big call. Wana lipiga mchongo kote wana fako. Ziri pra 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 ndo wana kauza roll. Yo, but life still goes on. Tana kuna deal na rose ziko mkonon. Niggas wana die kila bada nusu saa. Na mademo pendo yana mtani watake kusa.
Even though our life is hard, our life is hard, our life got it sama, sama, sama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda njaa. It's got it sama, sama, sama. Siku moja nitapata. Even though our life is hard, our life is hard, our life. It's got it sama, sama, sama. Siku moja nitapata.
NinjaPhoenix.com.